Ogenda kukulembera omenyemenye buli kisenge. Era n'ekitala kyo temeeteme buli lujegere. Omukono gwo tekunte tolinde kale kibate buli kya. Eddoboozi yo liriba musisi lirikankanya agasozi gabire. Ndimagamaga nonya baali bangoba nga bali kutaka nga mukoka bacunya. Oliweereza enkuba eri mu kibuyaga balisaasaana oliwulukuma. Ndikolokoka mu kumasamasa ndimasamasa ngofiriteyo. We munyenye yange terizikira jyogeranga ku bulungi bwowo mbagambe nti obikolako kubere bimuwe abikoleko kubere ebikulemye bimuwe abikoleko kubere bimuwe abikoleko kubere
olwatulude mukuleya request yo nakitikinga olwamaze nakyalira ne kubalabe bona bawoninga. Neyerayirira okugula enzigi zaali zaagalwa n'abasibe mu makomero kufuluma. Ekitiibwa ky'oluvannyuma kisingeko kukyasooka. Nze we nakimanya nti beetya nabo bamutya. Nenguma mutima munda nemanya nti gwe nina okulopera. Ebyanga bimala abikolako nga simaze kusasula ebyange abikolako kubeerere. Ebimuwe abikoleko kuwerere. Ebikulemye ebimuwe abikoleko kuwerere. Ebimuwe abikoleko kuwerere.
Ogenda kukulembera omenyemenye buli kisenge n'ekitala kyo otemeteme buli kujegere. Ogwo omukono gutekunte tolinde kalwe kiba tebulikya. N'eddoboozi lyo liriba musisi lirikankanya agasozi gabire.
Nze we nakimanya nti beetya nabo bamutya. Nenguma mutima munda nemanya nti gwe nina okulopera. Ebyanga bimala abikolako nga simaze kusasula ebyange
abikolako kubere. Abikoleko kubere. Ebikulemye bimuwe abikoleko kubere. Bimuwe abikoleko kubere.
Na 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 na. Sipa na pititi segmento mosame wa matayo jobo we did it.